Jona 1 verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana kaAmithayi lathi, verse 2, suka uyeNiniva umuzi omkhulu umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami. Verse 3, kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTharashishi, wehlela eJopha, wafumana umkhumbi ubuya kuya eTharashishi, wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTharashishi asuke ebusweni bukaJehova. Verse 4, kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwaba isiphepho esikhulu elwandle, kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa. Verse 5, khona amatilosi esaba akhala, kwaba yilelo nalelo kunkulunkulu walo, aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ubelula kubo. Kepha uJona wayehleli phakathi komkhumbi, wayeselele ubuthongo. Verse 6, kwase kusondela kuye induna yomkhumbi yathi, unani wena olele ubuthongo na? Vuka ubize unkulunkulu wakho, mhlawumbe lo nkulunkulu yakusikhumbula ukuba singabhubhi. Verse 7, bathi kwaba yilona lo kumngane wakhe, wonzani senze inkatho sazi ukuthi kungenxa yabani lobu bubu phezu kwethu. Basebenza inkatho, inkatho yamudla uJona. Verse 8, basebethi kuye, ake sitshele ukuthi kungenxa kabani lobu bubi buphezu kwethu. Umsebenzi wakho uyini? Uvelaphi? Liphi izwe lakini? Ungowasiphi isizwe na? Verse 9, wathi kubo, ngingumHebheru, ngiyamesaba uJehova, unkulunkulu wasezulwini owenzile ulwandle nomhlabathi omleyo. Verse 10, base besaba abantu ngokwesaba okukhulu bathi kuye, kuyini lokhu okwenzileyo na? Ngoba basebazi ukuthi ubalekile ebusweni bukaJehova lokhu ebatshelile. Verse 11, base bethi kuye, siyakwenze njani kuwo ukuze ulwandle luthule kuthina ngokuba ulwandle luyaqhubeka lube nesivunguvungu. Verse 12, wathi kubo, ngiphakamiseni ningiphonse elwandle, bese lithula kini ulwandle ngoba ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu siphezu kwenu ngenxa yami. Verse 13, kepha amadoda agwedla ukuba abuyele emhlabathini, kepha ahlulwa ngokuba ulwandle lwaqhubeka lwaba nesiphepho kuwo. Verse 14, ayisekhala kuJehova athi, siyakuncenga masingabhubhi ngenxa lomuntu, ungabeki phezu kwethu igazi lingenacala, ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho. Verse 15, amphakamisa uJona, amphonsa elwandle, ulwandle lwaselupheza ukufutha. Verse 16, amadoda ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu, ahlabela uJehova umhlatshelo, enza izithembiso. Verse 17, uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba igwinye uJona. uJona wayesezibilini zenhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Jona 2 verse 1,
uJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilinini zenhlanzi.
Verse 2, wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula, ngiseswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Verse 3, wangiphonsa ekujuleni enhliziyweni yolwandle, umfula wangihaqa, wonke amadlambi akho namaza akho adlula phezu kwami. Verse 4, ngathi mina ngixoshiwe emehlweni akho, nokho ngiyakubuye ngibheke ithempeli lakho elingcwele. Verse 5, amanzi angaqa kwazi kwaba nasekuphileni kwami, untwa lwangkaka, umhlanga wathandela ekhanda lami. Verse 6. Ngehla ngasemkhawulweni yezintaba, imigoqo omhlaba yayisemva kwami kuze kube phakade. Kepha wakhuphula ukuphila kwami egodini, Jehova, uNkulunkulu wami. Verse 7.
Lapho umphefumulo wami waphela amandla phakathi kwami, ngamkhumbula uJehova, umkhuleko wami wangena kuwe ethempelini lakho elingcwele.
Verse 8. Abagcina okungumoya nokuyize nje bashiya othembekile kubo. Verse 9.
Kepha mina ngiyakukuhlabela ngezwi lokudumisa, ngigcwalise engikuthembisileyo, ukusindisa kukuye uJehova.
Verse 10. UJehova wakhuluma kuyo inhlanzi, yamhlanzela uJona emhlabathini omleyo. Jona 3:1. Izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi, Verse 2. Suka uye eNinive, umuzi omkhulu, umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma kuwe. Verse 3. Wayesesuka uJona waya eNiniva njengezwi likaJehova. INineve lalingumuzi omkhulu kakhulu, uhambo lwezinsuku ezintathu. Verse 4. UJona waqala kungena emzini, uhambo losuku lwabalunye, wamemeza wathi, kuseza kuba izinsuku engamashumi amane bese lichithwa iNinive. Verse 5. Abantu baseNinive bakholwa nguNkulunkulu, bamemezela ukuzila ukudla, bembatha izindwangu zamasaka, kusukela kwabakhulu babo kwaze kwaba kwabancane. Verse 6. Kepha izwi lafinyela enkosini yaseNinive, yasuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni. Verse 7. Yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo yathi, makungabikho muntu onambitha utho nasilwane, nankomo, namvu, bangadli, bangaphuzi manzi. Verse 8. Kepha bambozwe ngendwangu yamasaka, umuntu nesilwane kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla, yebo, kubuyiswe ilona lowo endleleni yakhe embi, nasebudloveni obusezandleni zakhe. Verse 9.
Ngubani owaziyo uma uNkulunkulu engayokubuya azisole, abuye kufutheni kwentukuthelo yakhe size singabhubhi na? Verse 10. Lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endleleni yabo embi, uNkulunkulu wazisola ngokubi owayeshilo ukuthi uyakukwenza kubo, akakwenzanga.
Jona 4:1. Kepha lokho kwaba kubi kakhulu kuJona, wathi ukuthela. Verse 2. Wakhuleka uJehova wathi, ngiyakuncenga Jehova, lokhu kwakungesilo izwi lami ngisekhona ezweni lakithi na? Ngalokho ngakwandulela ngokubalekela eTharashishi, ngokuba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu onomusa nobumnene. Wephuza ukuthukuthela, unesihle esikhulu, uzisola ngokubi. Verse 3. Ngalokho Jehova ke ususe kimi ukuphila kwami, ngoba kungcono kimi ukufa kunokuphila. Verse 4. Wayesethi uJehova wenza kahle ngokuthukuthela na? Verse 5. UJona wayesephuma emzini wahlala ngasempumalanga komuzi, wazenzela idokodo khona, wahlala phansi kwalo emthunzini ukuze abone ukuthi kuyakwenziwa njani kuwo umuzi. Verse 6. UJehova uNkulunkulu walungisela umhlakuva, wawukhulisa phezu kaJona ukuba abe ngumthunzi phezu kwekhanda lakhe, ukumophula kokubi kwakhe. UJona wathokoza ngomhlakuva ngokuthokoza okukhulu. Verse 7. kepha sekuzakuvela ukusa ngangomuso uNkulunkulu walungisela impehlwa yawuphehla umhlakuva wabuna. Verse 8.
Kwathi ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu walungisela umoya oshisayo sempumalanga, ilanga lashaya ekhanda likaJona waba nesiyezi wazicelela ukuba afe, wathi, kungcono kimi ukufa kunokuphila.
Verse 9. Wayesethi uNkulunkulu kuJona, wenza kahle ngokuthukuthela ngenxa yemhlakuvo na? Wathi, ngenza kahle ngokuthukuthela kuze kube sekufeni. Verse 10.
Wayesethi uJehova, wena wawuhawukela umhlakuva ongawukhandlekelanga nongawukhulisanga, owamila ebusuku bunye wabhubha ebusuku bunye.
Verse 11. Mina-ke bengingayikulihawukela iNinive, umuzo omkhulu okukuwa abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abangakwazi ukwahlukanisa isandla sokunene nesokhohlo kanye nezinkomo eziningi na.